Shall we pray once again? We ask you, Lord, to be in our midst and to speak to us through your holy word. Touch our hearts. Work in a way that passeth our understanding. Amen.
Amen.
Our text is taken from Daniel, the 3rd chapter, verse 6.
Izwi lethu lithathile encwadini kaDaniel isahluko sesithathu, iverse lesithupha.
But whoever does not fall down and worship shall immediately be cast into the midst of a furnace of blazing fire.
Ungawi phansi akhuleke uyakuphonzwa ngasona leso sikhathi phakathi kwesithando somlilo ovuthayo.
I would like to start with a story.
Ngithanda ukuba ngiqale ngendaba.
A pencil maker took the pencil aside just before putting him into the box.
Umenzi wamapensela wabeka ipensela eceleni ngaphambi kokuba lifake ebhokisini.
There are 5 things you need to know, he told the pencil.
Zinhlanu izinto odinga ukuzazi, walitshela ipensela.
Before I send you out into the world.
Ngaphambi kokuba ngikuthumele ngaphandle emhlabeni.
Always remember them and never forget, and you will become the best pencil you can be.
Kumele uzikhumbule njalo lezi zinto ungazikhohlwa futhi uzoba ipensela eliwadlula wonke amanye amapensela ube ngokuqala ngqa.
1. You will be able to do many great things, but only if you allow yourself to be held in someone's hand.
Okokuqala, uzokwazi ukwenza izinto eziningi ezinkulu, kodwa kuphela uma uzovuma ukuphathwa isandla somunye.
The second thing, you will experience a painful sharpening from time to time, but you'll need to become a better pencil.
Okwesibili, uzohlangana nobunzima, ulolwa, ucijwa, izikhathi ngezikhathi, kodwa uzodinga lokhu ukuze ube ipensela elingcono.
The third thing, you will be able to correct any mistakes you might make.
Okwesithathu, uzokwazi ukulungisa wonke amaphutha ongawenza.
4. The most important part of you will always be what is inside you.
Okwesine, ingaphakathi lakho yilona elohlala lisemqoka kakhulu.
And 5, on every surface you are used on, you must leave your mark. No matter what the condition, you must continue to write.
Bese kokugcina, yonke indawo osetshenziswe kuyo kumele ishiye uphawu kuyo. Noma ngabe isimo sinjani, qhubeka ubhale.
That's our text, 3 verse 6. But whoever does not fall down and worship shall immediately be cast into the midst of a furnace of blazing fire.
Ilona ke ivesi lethu sahluko sethu sanamhlanje kuDaniel sahluko sesithathu ivesi lesithupha. Ongawi phansi akhuleke uyakuphozwa ngasona leso sikhathi phakathi kwesithando somlilo ovuthayo.
Now as we look at the 3rd chapter of Daniel, we're going to meet 3 young men who are prepared to be held in the master's hand with all its consequences, and to stand for the truth.
Manje uma sibheka isahluko sesithathu encwadini kaDaniel, sihlangana nezinsizwa ezintathu ezivumayo ukusetshenziswa inkosi noma ngabe kunamphumela muni kodwa zimela iqiniso nanga amadoda esiwadingayo kulezi insuku.
These are the men we need in our days.
Yiwo lamadoda esiwadingayo kulezi insuku.
And as followers of Jesus Christ, I think we have a lot to learn from them.
Futhi ke thina njengabalandeli benkosi yethu Jesu Christu, ngikholwa ukuthi kuningi kakhulu esingakufunda kubona.
I want you to put yourself into their situation.
Ngithanda ukuthi nina niyithathe niyifake esimweni ababebhekene naso.
I'm not concerned that you see Shadrach, Meshach, and Abednego as you see yourself here.
Ngithanda ukuthi uma ubuka isimo soShadrach, Meshach, no Abednego uzibuke wena ukuthi isimo sakho sinjani.
And that you see how you would respond in a similar situation.
Bese wena uzibheka ukuthi buzokwenza njani wena uzifica esimene sinjalo.
King Nebuchadnezzar was the most powerful king of ancient Babylon.
Inkosi Nebuchadnezzar waye inkosi enamandla kudala eBabiloni.
This kingdom was the greatest kingdom the world has ever seen.
Lombuso kwabe kungumbuso omkhulu ongakazi ubonakala emhlabeni.
He defeated the Egyptians and the Assyrians at Carchemish about 605 before Christ.
Futhi ke wanqoba amaGibhethe namaSiriya eKhakhashim ngonyaka amakhulu ayisithupha nanhlanu ngaphambi kokuba kuzalwe inkosi uJesu.
He defeated the Egyptians, the Assyrians at Carchemish at 605 before Christ. He subdued Palestine and Syria and controlled all the trade routes across Mesopotamia.
Wanqoba amaGibhithe, amaSiriya ngaseKhakhemish ngonyaka wamakhulu ayisithupha nanhlanu ngaphambi kobazali inkosi uJesu. Futhi wanqoba abasePalestine naseSiriya, waphatha zonke izindlela zokuhebelana ezidlula abaseMesopotamia.
Then the devil got hold of him through his ego, and Nebuchadnezzar made an image of gold whose height was 27.50 meter and the breadth of it was 275 meters.
Waze wamthola uSathane eseziqhenya uNebuchadnezzar wakha isithombe segolide esasingamamitha angamashumi amabili nesikhombisa ephuzwini lingamashumi amahlanu, 27.50 ukuphakama nobubanzi obungamamitha amabili no-75. Esasakhiwe lesi sithombe segolide wathumela ukuba kuqoshwe ndawonye izikhulu ababusi nezinduna.
After finishing the golden image, Nebuchadnezzar sent together all the princes, the governors, the captains, the judges, the treasurers, the counselors, the sheriffs, and all the rulers of the provinces to come to the dedication of the image which he had set up to himself.
Esesakhile lesi sithombe segolide wathumela ukuba kuqoqwe ndawonye izikhulu, ababusi, izinduna, abahluleli, abaphathi zikhwama, abomkhandlu, abameli kanye nabo bonke abaphathi zifunda. Babuthele ukuwahlukaniselwa kwesithombe uNebuchadnezzar inkosi abesimisile.
he demanded that all the highest ranking people in the Babylonian Empire fall down before the image and worship him.
Waqopha ukuthi bonke abasezingeni eliphezulu embusweni waseBhabhele bakhothame phansi phambi kwesithombe abasenzileyo.
And then the princes, the governors, the captains, the judges, the treasurers, the counselors, the sheriffs, and all the rulers of the province were gathered together unto the dedication of the image that Nebuchadnezzar, the king, had set up. And they stood before the image that Nebuchadnezzar had set up.
Khona izikhulu nababosi nezinduna nabahluleli nabaphathi zikhwama nabomkhandlu nabameli nabo bonke abaphathi zifunda babuthela ukwahlukaniselwa kwesithombe uNebuchadnezzar inkosi abesimisile bema phambi kwesithombe uNebuchadnezzar asimisileyo.
This demand of the king brought these three Hebrew young men into a very scaring decision.
Lesisimo nalesithombe uNebuchadnezzar abesenzile wakwenza ukuthi bonke abantu bathuthumele besabe phambi kwalesithombe abesenzileyo.
They knew the law of God regarding idolatry and how abominable it was to God.
Babewazi umthetho kaNkulunkulu maqondana nezithombe nokuthi izisinengiso kanjani kuNkulunkulu, babazi ukuthi abakwazi ukwenza lokho, bazi ukuthi kufanele bathathelwe isinqumo.
They knew it was unacceptable and they knew they had to make a decision.
Babazi ukuthi akumukelekile, bazi futhi ukuthi kuyothatha isinqumo ngabo ngalokho.
You notice that all the nobles had little character, because in verse 2 it says, he called them all, and in verse 3 we read, all stood before the image that Nebuchadnezzar had set up. And in verse 7 it says, all the people, nations, and men of every language fell down to worship the golden image.
Uzophawula ukuthi izikhulu zazinenkambo yazo, ngoba evesini lesibili kuthiwa wababiza bonke, kanti evesini lesithathu kuthiwa bonke bama phambi kwesithombe uNebuchadnezzar asimisileyo, futhi evesini lesikhombisa kuthiwa bonke abantu nezizwe nezilimi bawa phansi bakhuleke esithombeni segolide asimisileyo uNebuchadnezzar inkosi.
Everybody bowed down except the three young men. They didn't, and they refused to be disloyal to their God.
Bonke abantu bakhothama ngaphandle kwezinsizwa ezintathu, ivesi lesishiyagalombili, abakwazi abakwenzanga ngoba baqaba ukumelana noNkulunkulu. Futhi siyafunda ukuthi ngalokho kwasondela amadoda amaKhaledi ayehlaba abaJuda, ayehleba abaJuda.
And then we read, wherefore all that time certain Chaldeans came near and accused the Jews.
Futhi siyafunda ngalokho ukuthi kwasondela amadoda amaKhaledi abahleba abaJuda.
Now we know there were many more young men who were taken from the court of Judah to the court of Babylon to be trained to work in that court in the matter of Jewish affairs.
Manje siyazi ukuthi zaziziningi izinsizwa ezazikhishwe enkantolo yamaJuda zafakwa enkantolo yaseBhabhiloni uqeqesho ukusebenza kuleyo nkantolo.
But out of all these young men, there were taken into captivity who were the sons of the royalty of Judah. Only four of them are presented as uncompromising.
Kodwa kuzo zonke lezinsizwe ezazithunjiwe ezazingamadoda ebukhosini bamaJuda, bane kuphela abavezwe bengazenzeleli, bengakwenzi lokho kwakuthiwa bakwenze, uDaniel nabangani bakhe abathathu. Kodwa lapho lezinsizwa sezikhombise ubuqotho obukhulu, futhi nalapho uDaniel ikwenzile ukuhumusha iphupho lenkosi Nebukadnezar.
Daniel and his three friends, the Chaldeans, had been the main pillars of the Babylonian culture and hierarchy.
UDaniel nabangani bakhe abathathu babebekwe ezikhundleni eziphezulu kakhulu eBhabheli. UDaniel ngalokho namakhaledi ayekuthukuthele enomhawu.
But when these three young men had shown such great character, and when Daniel had been able to interpret Nebuchadnezzar's dream, both Daniel and his three friends were put into very high positions in Babylon.
Benokuzenzisa kakhulu nenkosi sengathi babethembekile kuyo, babeka amaJuda icala sengathi basiza inkosi okuyitholela ukuthi obani abayihloniphayo. Bathe enkosini kukhona amadoda abaJuda abawabe abekwe phezulu ezindabeni zesifunda saseBhabhele.
Therefore the Chaldeans were angry and very jealous, and therefore it says they accused the Jews.
Ngaleyo ndlela amaKhaledi abanomona abathi ukuthelela, ngaleyo ndlela babamangalela laba bangabaJuda.
Hypocritically, they spoke to the king as if they were especially loyal to him.
Ngokuzenzisa bakhuluma nenkosi kube ngathi bangabantu abathembekile kuyo.
They accused the Jews as if to help the king in finding out if everybody had obeyed and said to the king.
Babe zama ukuthi baveze isithombe sokuthi bayisiza inkosi ukuthi baphenye nabo ukuthi ubani nobani utheni ngenkosi yabo.
There are certain Jews whom thou hast set over the affairs of the province of Babylon, and that is why what really made them furious.
Kukhona amaJuda ayebekwe efundeni ngezifundo ukuba kube wona aqaphayo nabhekayo, ikhona kanye lokho okwakwenza ukuthi babathukuthelele.
These captive Hebrews would be given such a high ranking place.
Laba baJuda ababethunjiwe ukuba banikezwe indawo ephakeme kangaka ngokwekhundla.
Those certain Jews, Shadrach, Meshach, and Abednego, these men, O king, have not regarded thee. They serve not thy gods, nor worship the golden image which thou hast set up.
Lawa maJuda, oShadrach, oMeshach, noAbednego, abawanakanga, abawakhonzi, abakhonzi uNkulunkulu bakho, abakhuleke ezithombeni segolide osimilisileyo.
An example.
Isibonelo.
Jealousy and envy was the case in the life of Saul.
Umona kwakuyinto eyayisempilweni kaSaul.
He had been a great king, anointed of God to be the Lord's witness.
wayekade inkosi enkulu ecotshwe nguNkulunkulu ukuba be ufakazi wakhe.
But because of the sin of envy, Saul's life degenerated into utter uselessness.
Kodwa ngenxa yesono somhawu, impilo kaSaul yaphupha yangaba namsebenzi.
Saul heard people singing. Saul had slain his thousands, and David his 10,000s.
USaul ubulele izinkulungwane, kwezwa abantu becula bethu Saul ubulele izinkulungwane zakhe, kepha uDavide izinkulungwane zakhe eziyishumi.
This was only a song, but it awakened in his heart the wicked passion of envy.
Leli kwakuyiculo nje, kodwa lavusa ukufutheka kwenkohlakalo enhlizweni yakhe nomona.
The Song of Solomon says, jealousy is cruel as the grave.
Isihlabelelo sihlabelelo isifasahluko sesishaga lombili verse 2 pakuthiwa isikhwele silikhuni njengendawo yabafileyo.
It literally corrodes the soul.
Futhi ngaleyo ndlela igcilela phansi umphefumulo.
It destroys the beauty of the soul like a grave destroys the beauty of the body.
Uqeda ubuhle bomphefumulo njengoba nethuna liqeda ubuhle besidumbu.
And they were consumed by the sin of envy, and therefore bring this message to the king.
Babedliwe bethathwe isono Salomona beze beyobika ngakho enkosini.
Are there people among us who have the spirit of these Chaldeans?
Bakhona yini phakathi kwethu abanomoya walabantu bamakhaledi na?
You must know too, if you are full of egoism and pride, you can't stand a person that doesn't conform. One person is all it takes to make you furious, let alone three.
Kufanele uzazi uma ugcwele ukuzazi nokuziqhenya awukwazi ukwamukela nokulandela omunye umuntu. Umuntu oyedwa nje engakwenza uthukuthele kungakanani uma bebabelwe bathathu.
So we find Nebuchadnezzar in an absolute fury, and he commands that they bring to him Shadrach, Meshach, and Abednego. So they brought these men before the king.
Ngakho sithola uNebuchadnezzar eseveva intukuthelo wayaleza ngalona lo ulaka lwakhe ukuba kulethwe uShadrach, uMeshach no-Abednego. Ngakho alethwa lamadoda phambi kwenkosi.
And Nebuchadnezzar spoke and said unto them, is it true, O Shadrach, Meshach, and Abednego, do not ye serve my gods, nor worship the golden image which I have set up?
UNebuchadnezzar wathatha wathi kuwo, kungamabomu yini Shadrach, Meshach, no-Abednego, ningakhonzi uNkulunkulu wami, ningakhuleki esithombeni segolide engisimisileyo na?
And then he goes through this whole command of his again. Now, if you be ready, that at that time you hear the sound of the horn, pipe, lyres, sackbut, etc., etc., and fall down and worship the image which I have made. But if you worship not, you shall be cast in the same hour into the midst of a burning fiery furnace.
Waphinda futhi wabafundela umyalo wakhe. Manje uma nilungele ukuba ngesikhathi enizwa ngaso ukukhala kwecilongo negenhle nazo zonke inhlobo zokubethwa niwe phansi nikhuleke esithombeni engisenzileyo kuhle kepha uma ningakhuleki niyakuphonswa ngasona leso sikhathi phakathi kwesithando somlilo ovuthayo.
And then he adds a very stupid statement. And who is that God that shall deliver you out of my hands?
Futhi washo lokhu ngobukhulu bula ebuza ukuthi ngumuphi lo uNkulunkulu oya kunikhulule ezandleni zami na?
He seems to have had a short memory. He has forgotten there God who was able to reveal dreams and visions.
Sengathi wayeshesha ukukhohlwa. Usekhohliwe uNkulunkulu wabo owakwazi ukuchaza amaphupho nemibono.
All the folly and the stupidity of that kind of pride.
Yebo ubuthutha nobulima balolo hlobo.
He had forgotten that Daniel's God was greater than all the gods of Babylon. Including his own gods who couldn't answer his dreams and help him in any way.
Ababehluleka ukuqonda iphupho lakhe bamsiza abamsizanga nangayiphi indlela.
And this is the climax. It is just wonderful. Shadrach, Meshach and Abednego replied to the king, O Nebuchadnezzar, we do not need to give you an answer concerning this matter. They basically said, we just don't have anything to say.
Lolu kuluvuthwanda yiso isimanga oShadrach, oMeshach, oAbednego baphendula bathi enkosini Nebuchadnezzar, thina sidinga ukuphendula kule ndaba ngokuba sobala.
It is not being arrogant. There just was nothing to say. They were simply admitting their guilt. We have nothing to say to you by way of a denial, and we have nothing to say to you by way of an explanation, because explanations won't mean a thing, and so we just are not concerned about giving you an answer at all.
Babelivuma icala labo babe futhi babengaziqhenyi kwangekho ngempela ababengakusho babelivuma icala labo ngeke sisho lutho kuwe ngokunqaba kwethu futhi akukho esingakuchaza ngoba incazelo ngeke izwakale ngakho asikukho kwethu ukukunika impendulo simile futhi sizoqhubeka ngalendlela.
We are standing, and that's the way we will remain.
Simile, futhi sizoqhubeka ngalendlela, simile.
And then comes this wonderful statement in verse 17 and 18. If it be so, our God whom we serve is able to deliver us from the burning fiery furnace of blazing fire, and he will deliver us out of your hand, O king. But if not, let it be known unto thee, O king, that we will not serve thy gods, nor worship the golden image which thou hast set up.
Basebekuzwa la mazwi ezwe elivesini leshumi nesikhombisa kuya kweshumi neshaga lombili Uma kunjalo uNkulunkulu wethu esimkhonzayo unamandla okusikhulula esithandweni somlilo ovuthayo. Yebo, uyakusikhulula esandleni sakho Nkosi. Kepha noma kungenjalo makwazeke kuwe Nkosi ukuthi asiyukukhonza uNkulunkulu bakho, ngeke sahluleka, ngeke sikhuleke esithombeni segolide osimisileyo.
And the end of speech, they had absolutely nothing more to say. What a great statement. What faith these young men had. What courage. We all agree with that. They were standing on the edge of the fiery furnace.
Zazime ekungeneni kokuba zingene esithandweni somlilo ovutayo.
Their testimony was unflinching and unwavering, and their faith held true in the worst moment.
Ubufakazi balezi insizwa busobala abuqeki futhi ukholwa kwabo okweqiniso esikhathini ezinzima. Babebona ubumpumputhe babuye bayo lenkosi ukuthi ngempela ngempela ayiboni izinto eziningi. Babazi ukuthi incazelo ngeke isize, bazinikela kuNkulunkulu ngokupheleleyo.
They knew the blindness of that heathen king. They knew an explanation was useless. They simply committed themselves to God.
Babeqonda umpumputhe balenkosi, babeqonda futhi uphedeni bayo, babazi ukuthi incazelo ngeke isize ngalutho.
And like Job, in Job 13:15, they said, though he slay me, yet will I trust him.
Njengokuba kusho encwadini kaJobe isahluko seshumi nantathu ivesi leshumi nanhlanu, bathi bheka uyakungibulala anginathemba.
They knew what had happened to their bodies.
Babazi ukuthi okwakwenzeka emzimbeni yabo akunayo inkinga.
Was not the issue, but that their soul had to be true to God.
Kodwa kusemqoka ukuthi umphefumulo wabo ube ngothembekileyo kuNkulunkulu.
Now, friends, this is for us an uncompromising life that will not bow to any idol, no matter what the cost.
Manje bahlobo lokho kokwethu impilo engenzeleli engeze kuba umuntu akwazi ukuthi angakhothama ezithombeni noma ngabe kumbizani.
The idol of fashion, of wealth, of popularity, the idol of comfort, the idol of fame, the idol of respectability in the world. None of these idols can make us bow.
Isithombe sodumo, isithombe sokuhlonishwa emhlabeni. Asikho isithombe singenzeka sikhothame, akukho okungenzelela kuloyo omenje ome kanje.
There's no compromise for one who stands like this.
Akukho ukusheba kumuntu ome ngalendlela.
Then Nebuchadnezzar was full of fury, and the facial expression was altered toward Shadrach, Meshach and Abednego.
Kona uShadrach wagcwala ukufutheka nesimo sobuso bakhe saguquka ngenxa kaShadrach noMeshach noAbednego.
He answered by giving orders to heat the furnace 7 times more than it was usually heated.
Wakhuluma wayaleza ukuba isithando somlilo sishiswe ngasikhombisa ngaphezu kwalokho kuke kubonwa ngaphambili.
He commanded certain valiant warriors who were in his army to bind Shadrach, Meshach, and Abednego and cast them into the burning fiery furnace.
Wayesayaleza amadoda anamandla asempini yakhe ukuba abophe oShadrach, oMeshach, noAbednego abaphonse esithandweni somlilo ovuthayo.
Now, immediately, these three young men knew God was not going to save them from the fire.
Manje ngaleso sikhashanyana lezi insizwa bese zazi ukuthi uNkulunkulu akazozivikele kuphosweni emlilweni.
That became abundantly clear as they were on their way in.
Lokho kwakusobala lapho sebephoswe emlilweni.
But if you can't get saved from the fire, you hope to get saved in the fire.
Kodwa uma ungasidinga ekuphonsweni emlilweni, uba nethemba lokusindiswa phakathi emlilweni.
And that's what happened. So they knew they were not going to be able to escape the experience, but they were trusting God to suffer through the experience to his glory.
Ilokho kokwenza okwenzeka ngakho babe babazi ukuthi abanakubaleka ekuphonsweni emlilweni kodwa babe nethemba.
Maybe they were remembering the comforting words of Isaiah 43 verse 2. When thou walkest through the fire, thou shalt not be burned, neither shall the flame kindle upon thee. That would have been a comfort to them, wouldn't it?
Mhlawumbe babekhumbula amazwi enduduzo ku-Isaiah 43 verse 2. Lapho udabula emanzini mina nginawe, nasemfuleni angikukukhukhula. Lapho uhamba emlilweni ayukushisa nelangabe elivu alikukushisa. Lokhu kungaba induduzo ukubona akunjalo.
Well, it did not go so well with the soldiers. In verse 22 it says, therefore, because the king's commandment was urgent, he was completely out of control, and the furnace exceeding hot. The flame of the fire slew those men that took up Shadrach, Meshach, and Abednego.
Akuhambanga kahle kulawo masosha. Evesini lamashumi amabili lithi, ngalokho ngokuba umyalezo wenkosi wawucindezela, inkosi yayingasalawuleki, nesithando somlilo sasishisa kakhulu, ilangabi lomlilo lawabulala lawo madoda abakhuphula oShadrach, noMeshach, noAbednego.
The soldiers that threw them in all burned to death.
Wonke amasosha ayebaphonsa emlilweni asha aphela.
Here they were on the outside, burned to death, and the others were on the inside, having a great time.
Ayengaphandle kwesithando somlilo kodwa asha aphela. Lezi insizwa zazingaphakathi kodwa zinesikhathi esimnandi.
Then Nebuchadnezzar, the king, was astounded and rose up in a hurry and spoke and said unto his counselors, did we not cast three men bound into the midst of the fire? They answered and said unto the king, true, O king. He answered and said, lo, I see four men, not bound, but loose, walking around in the midst of the fire, and they have no hurt, and the form of the fourth is like a son of the gods.
Khona uNebukadnezari inkosi wethuka wasuka wakhuluma wathi kwabomkhandlu wakhe angithi siphonsa amadoda amathathu eboshiwe phakathi komlilo na. Baphendula bathi enkosini uqinisile enkosi. Yaphendula yathi bhekani ngibona amadoda amane akhululekile ehamba phakathi komlilo awachithekanga. Ukubonakala kwesine kunjengendodana yonkulunkulu.
First Nebuchadnezzar sees four men, not three. Then he sees that they are not bound, they are loose.
Okokuqala uNebuchadnezzar ubona amadoda amane hayi amathathu futhi ubona ukuthi awaboshiwa akhululekile.
They are not lying down, they are walking around.
Awalele phansi ayazihambela.
They are not burning up and roasting, they are completely unheard.
Abashanga abangqonqanga kodwa abalimele nakancane.
The fourth one looks like a son of the gods, and they were not looking for the exit. They were just patiently waiting and enjoying each other's company.
Owesini ubonakala njengendodana yonkulunkulu. Abafuni intuba yokuphuma, babelindele ngokubekezela, bethokozela ukuba ndawonye.
Years before, Elijah had similarly honored by having God's angels sent personally to serve him food at a time he was terribly discouraged.
Iminyakeni eminingi ngaphambili u-Elijah wayehlonishwe ngendlela efanayo lapho izingelosi zazimlethela ukudla esikhathini ezazimqeda.
You can read it in 1 Kings 19.
Ungafunda lokho emakhosini okuqala esahloko eseshumi nesishiyagalolunye 19.
How wonderful it is to know that we go through no experiences where God is not there in divine companionship. And the hotter the fire, the sweeter the fellowship.
Wesimanga ukwazi ukuthi akukho esidlula kukho asishiye uNkulunkulu uma sinaleyo nhlanganyelo naye. Futhi ngenkathi umlilo ushisa kakhulu, kumnandi kakhulu ukuhlanganyela noNkulunkulu.
Then Nebuchadnezzar came near to the mouth of the burning fiery furnace and spoke and said, Shadrach, Meshach, Abednego, come out, you servants of the Most High God, and come here.
Why is esondela uNebuchadnezzar emnyango wesithando somlilo ovuthayo? Wakhuluma wathi Shadrach, Meshach, no-Abednego, nina zinceku zikaNkulunkulu ophezulu konke, phumani nize lapha. Base bephuma.
Then Shadrach, Meshach, and Abednego came forth from the midst of the fire.
Base bephuma uShadrach, noMeshach, no-Abednego phakathi komlilo.
And so they gave them this full investigation, and there was not a hair singed, and their garments were not even changed in terms of being burnt at all, and there was not even the smell of fire on them.
Babona ukuthi umlilo ubanga namandla emzimbeni yabo, kungahawukanga lunwelo lulodwa emakhanda awo, awangqonqanga emayembeni abo, lingasondelanga kubo nephunga lomlilo.
Then Nebuchadnezzar spoke and said, Blessed be the God of Shadrach, Meshach, and Abednego, who has sent his angel and delivered his servants who trusted in him, and has changed the king's word and yielded their bodies, that they may not serve nor worship any god except their own God.
UNebuchadnezzar wakhuluma wathi, Magabongwe uNkulunkulu uShadrach noMeshach noAbednego othumile ingelosi yakhe wakhulula izinceku zakhe ezinethemba zaze zaguqula
izwi lenkosi. They might not serve nor worship any god except their own god.
Wathi mangakhonzwa lutho olunye akukhonze kuphela uNkulunkulu wabo.
I love the statement in verse 28. They yielded their bodies. What verse does that sound like?
Ngiyawathanda kakhulu amazwi asebesini lamashumi amabili nesishiyagalombili banikela ngemizimba yabo. Lifana naliphi leli verse na?
Present your bodies a living sacrifice and be not conformed to this world. That's exactly what they did.
Kwabase Roma 12 verse lokuqala, nikelani imizimba yenu ibe ngumnikelo ophilileyo ongcwele othandeka kuNkulunkulu kube ngokukhonza kwenu kokuqonda. Ningalingisi lelizwe yilokho ke abakwenza.
You want an illustration of Romans 12:1-2. Here it is. They yielded their bodies. And he says, blessed be the God who can get that kind of allegiance out of his people.
Ufuna umfanekiso wencwadi kwabase Roma 12 verse 1 kuya ku 2. Nanko nankoke banikela ngemizimba yabo futhi ubusisi womuntu othola ukunikela okunjalo kubantu bakhe.
Now, you and I will probably never face a fiery furnace, but you are going to face trial by fire. Believe me, and so am I.
Manjeke nawe, kungenzeka singabhekani nomlilo ovuthayo, kodwa sizovivinywa ngomlilo. Kulindeleke lokho izivivinyo ziyoqhamuka ezindaweni ezahlukeneyo ezinye zivela kuSathane.
And they are going to come from several sources. Some come from Satan, some from the world, some that God allows, but in all of this, the end result is that we may be refined and that we may stand courageous and uncompromising.
Izivivinyo ziyoqhamuka ezindaweni ezahlukene ezinye zivela kuSathane ezinye ezweni ezinye zivunyelwa nguNkulunkulu kodwa inhloso yokusivivinyo ukuba sicwengisiswe sime ngesibindi singathatheki.
I'd like to use an illustration. Studdard Kennedy, an Anglican minister and a pastor at Worcester in England, also was a chaplain in World War I.
UStuddard Kennedy, umfundisi waseNgilandi nomshumayeli eForster eNgilandi waye ngumfundisi wamabutho ngempi yokuqala yomhlaba.
As a chaplain, he had to go to the war and he had to leave his family.
Njengomfundisi wempi kwakumele ukuba empini kwakufanele ashiye umndeni wakhe.
He had a little son. And he wrote a letter to his little son from the trenches of France, where he was in the midst of very real warfare.
Wayenendodana encane wabhala incwadi ebhalela indodana yakhe esitsheni esibaziweyo saseFrance. Lapho wayephakathi empini eshisayo, nakho akushoyo kusobala ukuthi incwadi
yakhe. This is what he said. Obviously, the letter was through his wife, for his son couldn't read.
Now, I can't show you so bad, but in what I do, this is because I am.
The first prayer I want my son to learn is to say for me, is not God, keep daddy safe. The first prayer I want my son to learn is God, make daddy brave. And if he has hard things to do, make him strong to do them.
Sobala ukuthi unkosikazi wakho wamdlulisela umfana ngoba engakakwazi ukufunda. Umthandazo oqala engifuna indodana yami ufunde akusikhona ukuthi uNkulunkulu umgcine ubaba ephephile. Umthandazo oqala engifuna indodana ayufunde othi uNkulunkulu menze ubaba abe nesibindi uma kunezinto ezinzima okumele azenze.
Life and death don't matter, my son. Right and wrong do. Daddy dead is daddy still. But daddy dishonored before God is something too awful for words.
Ukufa nokuphila kusho lutho ndodana. Okuhle nokubo kusemqoka. Ubaba ongasekho ubaba othule kodwa ubaba ongahlonishwa phambi kaNkulunkulu yinto esabeka kabi engachazeki.
I suppose you'd like to put in a bit about safety too, and mother would. Well, put it in afterwards, always afterwards, for it doesn't matter nearly as much.
Ngiyacabanga ukuthi ungathanda ukunezelela ngokuphepha umama uzokwenza ngakho kufuneka emva kwesikhathi njalo emva kwesikhathi ngoba akukho lutho okungako.
But whoever does not fall down and worship shall immediately be cast into the midst of a furnace of blazing fire.
Ongawi phansi akhuleke uya kuphonswa ngaleso sikhathi phakathi kwesithando somlilo ovuthayo.
Friends, there is hardly anything as wonderful as when God's people stand.
Zihlobo zami, akukho kumnandi, akukho kunamandla uma ubona abantu bakaNkulunkulu bekwazi ukuma.
Even if they face death,
noma bebhekene nokufa,
the fire,
nomlilo,
or be cast into a furnace of blazing fire,
noma bephonswa esithandweni somlilo ovuthayo,
it's wonderful if they've got the courage to stand. Whether even if it's the blazing fire.
Noma ngabe kumlilo ovutha ngalendlela enamandla.
Before us, a furnace of blazing fire.
Umlilo ovuthayo onamandla.
Wonderful to see God's men and women stand, not fearing the fiery furnace, not fearing death or whatever it may be, but standing for the truth.
Kuyisimanga uma ubona abantu bakaNkulunkulu amadoda nabesifazane bekwazi ukuma noma bebhekana nokufa noma bebhekana nomlilo okukhulu kuba bame kulezo zinto ababhekene nazo.
Even if it should be a furnace of blazing fire.
Noma ngabe kungabizwa ukuthi kube isithando somlilo ovuthayo.
But to stand.
May
God grant each one of us the courage, the strength to stand, whether it's blazing fire in front of us, whether it's death or whatever it is that doesn't matter. How wonderful if men and women of God have got the courage to stand even in the midst of a furnace of blazing fire, that they can stand and not waver.
Kuhle kangakanani uma abantu bakaNkulunkulu abesilisa nabesifazane bekwazi ukuma noma ngabe kubabiza ukufa noma ngabe kubabiza umlilo nekhoza lomlilo ovuthayo kodwa bakwazi ukuma banganyakaziswa bakwazi ukuma.
May God grant that all of you, if it's possible, men or women, that we stand. No matter what the cost is, even if it's a blazing fire in a furnace, that we shall not be moved, but stand for God.
Kwangathi uNkulunkulu engasipha umusa abesilisa nabesifazane sikwazi ukuma noma ngabe kusibizana noma ngabe yini esihlangana nawo phambi kwethu kodwa kutholakala abantu abazokuma.
That whatever comes your way, whatever happens, that you'll be able to stand. Even if it's the fire, blazing fire in that furnace, that you shall not be moved, but that you say, by God's grace, I can't move, I stand.
Noma ngabe sihlobo lonto izinto esihlangabezana na, noma ngabe sihlobo lonto lomlilo esibhekana na, noma ngabe ikhoza lakhona lishisa kangakanani, kodwa kumqoko ukuba sime, noma ngabe kushisa ngayo lokulona hlobo.
May God grant that you'll be men and women, young and old, that stand, that won't be moved, standing for God.
Wesifazane wesilisa ingane nomdala sikwazi ukuma noma ngabe sihlangana nani.
Like the three young men that stood.
Bama.
There was the fiery furnace before them. They were told, you're going to be burnt now. And they said, we don't mind. And these men stood. May God grant that you men and young men and women will stand no matter at what cost, even if the fiery furnace is opening its mouth to swallow you, that you won't be moved, that you'll stand as these three young men stood.
Kwangathi amadoda nabafana abomama namadodakazi kwangathi ngama noma ngabe aqhamuka simo sini noma ngabe isithando somlilo sesikhamisile sivula umlomo kodwa sikwazi ukuthi sime njengoba zama lezi nsizwa.
Shall we pray?
Asithandaze.
Lord, grant us that by your grace we will stand as the three young men stood.
Nkosi siyakhuleka siyacela ukuba sime siqine njengoba zama lezi insizwe ezintathu.
In spite of the burning fire,
noma ngabe izingo lokushisa lingakanani,
that had been heated 7 times more than usually.
Noma ngabe sishiswe ngekhathi ezisikhombisa kunokujwayelekile.
But that we'll stand like them, not wavering, not moving.
Kodwa ukuba sikwazi ukuthi sime kanye njoba bama singanyakaziswa.
Not frightened.
Singesatshiswa.
But full of courage.
Kodwa sinamandla sinesibindi.
Saying, we are going to stand.
Sithi sizokuma.
No matter what the cost may be.
Noma sizokhokha inani elingakanani.
That we'll stand.
Sime.
Like the 3 young men.
Njengalezi insizwa ezintathu.
And conquered.
Sibe ngabanqobi.
And may we conquer as well.
Kwangathi nathi inkosi singanqoba.
Amen.
Amen.
May God grant you the grace through the power of the Holy Spirit that you'll stand no matter what you see before you.
Ukuba ume noma ngabe ubonani phambi kwakho.
Whether it's a blazing fire,
noma ngabe umlilo oshubuhanguhangu,
heated 7 times more than usually,
ushiswe kasikhombisa kunesikhathi kunendlela ejwayelekile,
and they were not moved,
abanyakaziswanga laba.
May we be of the same kind.
Kwangathi nathi singaba abantu abafana nabo.
That we'll stand as they stood.
Uba nathi sime njengoba nabo bama.
And in it all, they conquered.
Ekugcineni kwakho konke banqoba.
May God work. May God through the Holy Spirit work in your life that you'll be counted amongst these young people.
Kwangathi uNkulunkulu engasebenza ngomoya wakho ongcwele ukuba nawe ubalelwe kulezi insizwa.
God bless you.
Kulunkulu anibusise.